namante kabanja kalise bibi bambi tate atonde kulune sinkusabye bawe birungi ebibaletera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banagwamu omutima ogw'okubafuukula mulangi nkisabye lwa bulungi yaddenga munda nina obulumi omutima bakujjusa ebituli naye gwe basasule bulungi kuba bye nnina tebibakusa bandidde nsiga za kuta amannyo ne bwe gabawanguka amagumba be bagalwanira ebibuno ne we bibanuubuka wakutta sigala luma abalabe bange bakkuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute
wagalanga tomusayi gwange ogwo gwe musango gwange buli atemye omugongo gwange katonda mukuteredde bammekesa obugumba bwonna nafuuse kabuzi kabwe batayiza mu nsonda zonna bakonye ekyenyi kyange ekinyiga nti bantegeeza bundi muganda waabwe ngabaagala kuba gaddiba lyange baliise lumonde waabwe bamfudde mu kalo gwangege n'obugumba basonjole linga miwula gyaffene basokodde bawomerwe mungu bano bootaabawe bamekesa enjala zange mbigere bawe emmere babwegere balye n'ebigere basindise abalabe bange bakkuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute
jane mbuza tata lwaki katonda sabalwanyi wenjagala mponye ebisanyi ate yanjuwa omusayi uw'omukwano mbitonde yani ddala omululu gwaki awava olukaligali wanene ensobi erikwani sebo mukama katonda wange bawe emicere bakute bensaba amagezi bungo mubatere mumabakuli akalo buli kyakuli okibawerero omukuto gubaleeta otulo babenga mukulya bulijjo njala yebeefunguza ku buko bazingana enkata ekiro bajja kumira obwana obuto abalabe bange bakkuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute
abalabe bange bakkuse
bakute
kama
mute
sene yagalenga bebase
bakute babungute
buli lunaku obawe emmere
bakute
gonda wange neyagalenga bebase
bakute babungute.